流沙 chrome， 哦光光，啊 ，seti nini kuna vile mukwa ni mejina wo， waza confidence iko juu karungu ya nyayo， waza ukilalisha na chukua iyo spot uko nayo， eish ala confidence iko juu unaona kani maringo， eish ala mimi nataka maisha posh。Na niendeshe pia posh Sizi jali juu ya loss Yo ni leso nya kufanya niwe boss Aye, katu bongi juu ya door Kuna vile nta kughost Kunifikia ningiri so Time is money, usini bo Nataka manza kona ass Nataka manza kona brains Makalio bila akili Aye, uyo manzi negote Ukizubai takukost Ukicheza na job I'll take your job I'll take your spot And then I'll be your boss Ala, seti nini kuna vile mukwa ni mejina wo Waza, confidence iko juu karungu ya nyayo Waza, ukilalisha na chukua iyo spot uko nayo Ala, confidence iko juu unaona kani maringo Ala,
atuseme vipi hawezi kunishusha
Wale kwao,
wameleta maneno siwezi kushtuka
Umavu zao,
ninazidi kupanda wanazidi kuhit Nadia nishatamba ni mungu amebless Watayona tena na tena
How?
Watazidi kusema Nadia
Seti nini kuna vile mukwa ni mejina wo Waza Confidence iko juu karungu ya nyayo Waza Ukilalisha na chukua iyo spot uko nayo Ala Confidence iko juu unaona kani maringo Ala Shota Ya manze This is the last track manze Nikona kila mtu hapa Pop